a superhero, fat like a warrior. Suck down, put him in the fire. Number one boss, them call me the Gaia. Run this town because I'm with fire. New boss, yeah, yeah. 256 Indian Alapasias. Let go, be no way to collect the baby Savara. New boss, the team, yeah, and you mira, yeah. Musuku to kuba te babu Savara, mwana chuga macho kuba te babu Savara, wala. Be no way to collect the baby Savara. New boss, the team, yeah, and you mira, yeah. Musuku to kuba te babu Savara, mwana chuga macho kuba te babu Savara, wala. Sule chugo maze chiridamu Ipita gamu kila siva siga damu Kula gawa kata sawala silika machivamu Any time tuchokamu Tulunge ngato tusitadamu Mukama katona neya nyugidamu Chemba desabamu kuyansiridamu Nachukutamu kala kwa siga damu Katimpuri rabatani saga boss Kana kakuba kanyamu do boss Dunuru nyuma turudamu Bekutole kuwa kaisa watubidamu Tugenda tuchakaramu mwana tulia I'm gonna try it. Yeah. Bino vye tuko la te babi sawala. New boss between babe and you mira. Yeah. Musiku tuko wa te babu sawala. Mwana chuga machuku wa te babi sawala. Walai. Bino vye tuko la te babi sawala. New boss between babe and you mira. Yeah. Musiku tuko wa te babu sawala. Mwana chuga machuku wa te babi sawala. Walai. You gonna chinyo machuku wa musiku. Mwana ndimu na Uganda tumpita weta kukwabuza kubeki Chazo ni wabano wafiki Yeah, DJ binyo mese wakuwa kuchida solo Solo kamweze mbalu mange solo Musikitu kukuwa kugo winga boyo Pameza style, tena vale kamayo Muru ganze kabaka tumpita katikiro Mbatu batuga mbatu sembisa kiro Chidongo chinyo meno mbude wachiro Kole chigo yeba say yes, sepiro Baby toka na lekans nena we Lekans nena we Yeah.